asubuhi umenikaba napaliwa. Yule mama mwenye nyumba, mama yule mama wa mama mama. Yule mama anapenda sana vitoto, yule mama anawaribu watoto, yule mama anapenda sana vitoto, yule mama wa mama mama. Anafumwa kila siku hadharani, anabanana na vichochoroni, ana nyumba ila kwake akai, kila siku wana vichochoroni, wanampeleka mpaka chuoni, wanampeleka mpaka sokoni, wanampeleka mpaka chuoni. Uyo 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 uyo. Na yule mama Ibra pale chini mpakani, ndani ana watoto wawili, sio jamani wa jirani, wanaongozana mpaka chooni, anampeleka mpaka sokoni, nasi kama si atuoni, wanapokezana maskani. Uyo 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 uyo. Tumetongozana jana tu, eti leo birthday yake, simu za siku kununulia na luku, na tumimita namba yake, saseme kama yuko sokoni, mana vi macho 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 mfukoni, saseme yuko sokoni, tumpeleke moto shimoni. Uyo 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 uyo. Ubuyu menikaba leo na mwaga dharanie, watu wana tabia mbaya, wanamzidi hata shetani. Watu wana tabia mbaya, wanamzidi hata shetani. Wote motoni, sijamuona wa peponi. Wote motoni, sijamuona wa peponi.
Killer.